mara taka kwa na we. Kwako nimefika, oh mami eh. Tanumiza ukenda far away, oh far away. Oh baby, wendo kipa, wendo beki yeah. Umenituliza kama jimtungini yeah. Tanumiza ukenda far away, oh far away.
Pensé la.